ya ije wayo ureta bora ni kanachona leo
Come on.